tugaruke kuri ya makuru y'umwami w'u Rwanda inama nyarwanda yabiru b'ubwami bw'u Rwanda imaze kwimika umwami mushya Yuhi VI Emmanuel Bushayija mugenzi wacu Thomas Kamirindi amaze kuvugana na bwana Boniface Benzinge warusanzwe ari umujyanama mukuru w'umwami Kigeli VI watanze ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ushize wa 2016
yitwa Yuhi VI
Yuhi VI ubundi amazina ye yivuko
ni Bushayija Emmanuel akaba mwene Bushayija Theoneste wa Yuhi Musinga
ni ukuvuga Bushayija wavaga indi imwe n'umwami Kigeli VI
niwe wabyaye uwo muhungu Emmanuel
mwamwimikiye hehe
aho ntabwo turagomba kubivuga mu kubera security reason inama y'abiru yemeje yuko ariwe ugomba
mu magambo make abiru bamwimitse nibangahe
ibyo ntitugomba kubivuga kuko ibyo abiru ni secret ngira ngo ibyo uzi ko kuva mu mihango ya kera iyo ni service secret y'abami
ni ukuvuga ibanga ry'abami
n'abiru
Bushayija Emmanuel afite imyaka ingahe y'amavuko
yavutse muri 1960 1960
ubu afite imyaka 56
yego
none Boniface Benzinge uzakomeza ube chansoliye w'umwami w'imitwe
yenda bizahinduka kuko nanjye ndashaje nshobora no kuruhuka yenda bizahabwa abandi batoya uko mfite imyaka 82 urumva rero ko atari imyaka yoroheje kugira ngo umuntu akomeze akore
bwana Benzinge Boniface ndabashimiye
namwe mugire umunsi mwiza ni byiza mutumenyeshereza abanyarwanda ko we myundi mwami kandi nawe akazaba umwami constitutionnel abwo ari umwami traditionnel
nawe muzamuduha kugira ngo abe yagira icyo abwira abanyarwanda ubwe ku giti cy'ababwira ijambo igihe kigeze
inyuma tuma igihe nikigera turangije za seremoni za ngombwa ugusa n'uko ari kubabwira kugira ngo mutabona ko abanyarwanda basigaye nta mwami.